igarki on don kettina habaru suka umator studio kala gwaddanta on gicciro mono ko habar o aisa madadda e mundi farida ma fofuma farida
fofuma aisa na gwanda
sai jantan farida irdi habaru ji gaddan suka umator kettinto ben gicciro fu
men jahani on ton e imiga inna ege ege ki lokaci nyanye alarba jotudo da ya tsira aya in hani waka monir kuma be inci mabbe har habaru men ko hanne men jamen kalno on do suku umma to do inna teedo Abdulaziz Sulay kade teedo bacce ton e del lumo maradi men kantana e ko men bori nyanya fu pijoji chonyinol bonni men
UAEPTN fedde jinganore jangobe der jangirde jande ekitaaki golle alarba o en winni deron murtere mudum ga fodude hakkilo gonnati har ko darta rafi hunude aadi mo gonnati wadanine wakkati kojitol jande yida wade
Boubacar Tinni Ismaël secrétaire général omo emiga ye hokimem be dari do majum semen kettino
MP partout dans les écoles
na ko jettide wittine ko gomnati hebi yobi tiede jande sukabe be illa ko dubi wina idi e sappo jego jangirde emig sadar maudon tawato to nyamete don mabbama jadra be amin ben kamben kaurata cede tuda nyamande den ko defa gomnati itti juude he mabbe deni bayle he fu heba ka dal jeddire de fu min chonnya
nous allons réagir
fojondo la jangirde ni le ko ta jangirde don en Niger gouvernement ye wakki lawol jangobe e janginobe gatta chumde ga hisudo ko e mabbe inyogun coronavirus
non wakati on men gonni ton aga de suka matore jangobe famarbe gattul chunde de no tampina be sanni men kettino banni men gondo ton ko lildo me anisi karim ko dum firti dangal fulfulde
sukabe jangobe hewbe le commune agadez ka enji chuume gattede endan no huma be faabe kepa foftade de chuume du kondan wadna kana gam batte fa himbe heba hisa nyaw coronavirus nani yoga mabbe ko haali do fi on enda
mi do wodi sadorma farpo faalia sengonga idum torrakam sanne seni wulwulo wadi ko gattumi sumre de idum summa kan sanne
ma kanje
min kay deni mi watti sumre den mi fofirta no wodiri deni wulo no wodi gattuda sumre den no wodi torra wakatiji go deni ada yidi kalda e madan sai a itti sumre den on suuli min sanne
vraiment
janginobe hewbe mbi gonga ni non ko sukabe kali
les enfants lani
sukabe bawta gatti tuume de be bawta do min gatta dana e horebe ciewa fi to kaloy pamoro koy wakati fu e boytu
ngi toujours
faro kambe sarobe sukabe jangobe kambe do hunde latine kebe sakulla sanne
en santay la
deli e jehi e kol e gatta ne suulare e gatti tuume horebe kalani hore ne tahi nyaw corona o no torra sukabe ton
janginobe tilsi domu en be jabito chuume de sukabe ndan gam battale to be jabe kuma sukabe kepa fofude fayet non to wela
anni don en Niger ar golle en gollirta lokaci dunguni don en watade e jungu bahillo kebe ga itta are lokaci dungu
nonnon bannira suka umma tore hewbe no gidi golle den en sanne haddede en koci gombe der departement gaya ibe gada golle wahilla ko sanne men kettino ko banni men lildo men gondo ton fadel alu ko dum firti dengal fulfulde
ele wakati nato dungu endan remobe hewbe no jatina to wahilbe to endan gam batta be keba kulle mabbe ko ngadir demangal to kukkam borba
hunde fu ko jimi to wahilbe jahamin wobbe jandibu njarta ngadane wahilbe gondo no ngadan non desa ndayi dum welima choda
oka wodna dubi chapantati e joyi o wita kana Abdou Isaka jiya kana le wuro yelu no jeya e himbe jabli departement mo gaya latibe ngada gollal mbahillaaku ngu endam sabu kanko e hor makko baylo non ko mo holla no wono wadra mbahillaaku makko
min illami ummi wahilde dermun ni gitti am pirti gan kammi tawi no wade derbaade ami baba an kan woni mawdo wahilbe do der rabbinol halani huuna fu ko nafirte gese demi mi do wada dum do der wahilde
digi den non ndayi luka
gam batte heba mbahillaaku enda heddo Abdou Isaka enda ni o mo hemo ekkita ska war ko watto njeegom
gadol bacce ni himbe ingari ga ibacce mabbe e an nonno e jata e sodirwo are e gara e sotta
nonno bannirawo sukaabe ummatore gombe der region maradini be gidi golle deden sanne kay dum batti le Nigeria golle deni ide ballire Abdulaziz Sule gurna makko na hirano wudir men kettino ko banni men lildo men Mohamed mama ko dum firti dengal fulfulde
o wadna dubi no ga e jegon Abdulaziz Sule woni inde makko gonga ele golle makko to mo entire Abdulaziz Sarki golle makko do woni wadugol mbeccaaji ono saro makkani woni ko wallitimo ko naati e golla ngal endam
e na wara canji
mi naati golle weccobe ciede de ille hitano dubu ujunaaji didi e sappo miden ekkintineede du sedda sedda fa hande min pamaniide cukabe ummatore handen naati golle de sanne golle de ni no cudda sante
ati kuma mare asiri sosai
le golla ngal woni ngal endam no yidi hinnare yerno hollirni o wiidu fa wara jom wakkati funa hantane no wodi kibaru ne wonno be caydi gonno jaar e der leedden endam warobe to makkanko Abdulaziz wada be caydi fu lumobe no enda yo hobe har Nigeria o wiidu konnani le be caw endam hono kalisiji sinuji nay kanyum woni ko wono mo wetcha don
sana'a canji kama sana'aati
der golle de ni miden becca nera sefa dollar nadu fa handen der sefa o miden jeba sefa meden o min kokka sefa mu Cameroon Nigeria kam buri padade min denne ummotodo do yaha sodo are mun ton sey jama illa do futino sembe nera wetcha sefa on jeba nera ya sodo ko sodo ta andadu de warti futi hanu sunnire himbe o heba
canji na zuwa canji sosai
golla fu gondo golota hepata sator maji becca ondu gado mun no wodi sator maji ko be jotta kambe wado be enda yerno Abdulaziz holliri
ku wati kasuwade tan
luma ku fu e sador majum gan ko watta jamu sey ni Allah tan kan wodi bawde ko anda hande de neddo wicciri kaza to beydo sey becce kan jenya nani kasa ni dum mur amma yettore Allah miden ka ko wada burna an der majum golle de du ni der rabbinul hala no sudda sen tene
dad ko rufa asiru sosai
ne hewi sukabe ummatore latibe nati e golla ngal endan kanon woni be jottaki to be jide golle de endan kanko Abdulaziz o holli wiide ke hono golla ngal sen yidi ngal lato to sene lati neddo munyudo mo wala fujjambi godon goddo holar hakone mudo himbe dum don watta ko jomum heddo saltu fo e golle de enda
jomme natene ande habruji me ko sanyinol bon
har ko darta fijo cinyinol balleni hilatol bal darnama lebbi tatini hite ga Allah inyogu coronavirus la liga no adite fijoji mu sappo jeedi lewru je hitandu ujunaaji di imala sukan ima pelle di marchestre kan ima fedde arsenal
sappo ijoina e lewru juani fottidol no oto hakkune to teham kanjum ma fedde den jose morio fajoni fedde den cinne dande portugal kanjum ma manchester united ka ima fajoni e potide de fijoji on ko to teham hadde hortugo hankilu mabbe to nyamugo darogol on ko league ko championa
o men kantane o habaruji amen kuska ummator meti kettinaki on kettini me meti ma da farida de on gidi yettinago habaruji onyo on dola e RTL 32 imaji on jobata buudi bago segedire godi on kiyari